zenhousezambia.com. Yo, mkala ukonzeka pentu vimashitika ntawori onzi. You know me, CCK ya Fulawi.
Yes,
atisha anapu.
Yes, ladies and gentlemen, siklo feranyani mtengo mateno mi, ladies and gentlemen. Lego music, Lego.
Uyu mwana njila kanga, kukafipa wanikanga. Makolova na kamba vanalema, nikambe bwanji kutu ni mvele. Dine makolova kukuenda usiku nikoipa, mwana wangu ni mvelele. Kuno kunja kuli matenda, moyo wake wamvilimba. Life yake ni yolimba, sagona na munyumba. Wamugulila mosi na kaso, waivala na mavuto. Apa manje ana mimba, achoma na panyumba. Mameneze kumuza sanafuni ya kumvira. Apa manje wazio na kuenda kwa matezi. Wezo tumila na foni ruka apa za sifika. Wamba na kukaniza kutini na mvila.
Wangena sanga meli, jifuku wa chavirimba. Wangena sanga meli, jifuku wa chavirimba. Akaenda usiku kukwela kuseni. Akaenda usiku kukwela kuseni.
Uyo ni me, ni me, ni me. Uyo ni me, ni me, ni me.
Meni batansi le jase, lelo ya mule terela. Kukonda virimba mama, lelo wa dumbwira. Dumbwi, 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 lelo fa mule terela. Dumbwi, dumbwi, dumbwi. Meli lelo walila, meli walila mama o. Banza keleze enda nao, lelo meliba mutaba. Banza kelezo cheza nao, lelo meliba museka.
For real, for sure, wazona, voku jia useko vima onekela kumalus. Ladies and gentlemen, no ladies and gentlemen. Just you, atishani hapo, jie, hey.
Ungena sanga meli, chufu kwa chafirima. Wangena sanga meli, chifuku wa chavirimba. Akaenda usiku kukwela kuseni. Akaenda usiku kukwela kuseni.
Uyo ni meli, ni meli, ni meli. Uyo ni meli, ni meli, ni meli. Daka, paisiyo. Kamuku, tiku onani. Amunyati, yeah. Yama, dishana. Mulenga daka, tiguon. Amweo. If duck. Rabi mzungu, tiguon. Aliet duck. Mr. Victor from market. Francis, Clement, I see you. Sharp, sharp. Mr. Jackie, tigu wana nipakona ku. Frederick Mwanzo, ATM, mwana wa mulana. Simbreaker, Isaac Matoto.
High Levels Music.
Download music at zenhousezambia.com.